Nexus. I just don't know what Lush wants.
It's Nexus, baby.
Hey, give your money. Rush.
I call you first time, baby, how kupokea. I call you second time, baby, how kuongea. Akili unaichanganya, homie, now fair. Keep calm, slow down, kidogo.
Staki kutukana, staki kuongea. Bila unavyofanya, mimi naona fair. Mambo ya kitwana, japo siongee this time. Like, no, 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 no.
Basi mambo na yale yalikuisha. Ukasemee, ukasema tuanze ten. Sakafa mbona unayarudisha. Sufficient role, baby, go, oh, oh.
Tatizo lako shako zoesha. Uendelee, ukikosa unarudi. Upunguzi bali unazidisha. I don't trust you no more, no, no.
Haliso nzuru na kizidisa kibura ya mateswe na choma. Ila wepo unaona. Ila mweza kona koma, koma.
Sina kibuli kiukweli ila pia sina moyo wa chuma. Baby ukikosea inauma. Nina moyo wa nyama.
Basi tufanya yaisha tuendele. Sija kwaga wachekele. Kama nyundo nigongele.
Okinuna unanitisa baby.
Oh, nah, nah.
Kivita, baby.
Bro, unajifanya drama king. Unachosha balava, viatu vyangu mimi fest. Sinaga saba mala sabini. This wanna be sawala isu wewe.
Oh, baby, no, sifanye vyo. Usiye sabu kaisa party. Take it slow, tunayamaliza. No, na kuisha
mwengo. Unajitakasa ila wepunda mateke ni pacha. Unajivunga kobe kumbe kasa. Oh baby unanichosha. Sinitishe na madrama. Mapicha picha patashika kupigana. Babisa visa yote inamana. Na yote tisa usione na kubana.
Basi tufanya yaisha tuendele. Sita kwa gawa chekele. Kama nyundo nigongele.
Kini nauna nitisa baby.
Oh, no, no.
Maza kumisi takivita baby.
Basi tufanye ya meisha baby.